nawe mushingo
lesanga pala tapalu winga palulula if you want so sa tapalu winga fijinja ipo abika ukuboko tapalu winga fumiapo nangwa balwa ni bengesa shani teti bankwanishi nadi chingililwa kulitata ewa mpela if you ma uja place no my case umwine nishina pala nangwa balwa ni bengesa shani umwine nishina pala uja place no my case umwine nishina pala
Kwa winga kanya nishumune nabika kokuboko ipalo lya muntu yakuri umbi wingesa lichirire ipalo lya muno ngakupere ipalo nishinapera nangwa balwani bengema nangu benga bonfye ufutu ntungu babonfye finshi takwabo uchirire ipalo lya munangu nishinabika pokuboko kuboko kwa kwanesa kukulu yakuri winga kuimya ngakubika po finishi nakuira pali ipalo lya nyobe forever
uja bless no my Nishina pala Nangwa balwa ni bengesa shani Umwine nishina pala Uja bless no my case Umwine nishina pala Nangwa balwa ni bengesa shani Umwine nishina pala Uja bless no my case Umwine nishina pala Nangwa balwa ni bengesa shani Uja bless no my case Umwine nishina pala Nangwa balwa ni bengesa shani Umwine nishina pala
Exclusive from Afro5.com
I'm most cool as flavor